Zaburi ya 31. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka ni wowe mpungiraho singakorwe n'isoni, unkize kubwo gukiranuka kwawe. Untegere ugutwi utebuke unkize, umbere gitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira, nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Nanga bita ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ku bwanjye niringira Uwiteka. Nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye, wamenye imibabaro y'umutima wanjye, kandi utankingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi, washyize ibirenge byanjye ahantu hagari. Uwiteka, umbabarire kuko mbabaye, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, kandi n'ubugingo bwanjye n'umubiri binanuwe nawo. Kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuhuza umutima. Intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufwa yanjye arananutse. Ku bw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi, ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye, n'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba, abandebye mu nzira barampunga. Nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mpwanye n'urwabya rumenetse. Kuko numvise benshi bambeshya, ubwoba bukantera impande zose, ubwo bangiraga inama bagashaka uburyo banyica. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti, uri Imana yanjye. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza, umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unkize ku bw'imbabazi zawe. Uwiteka, ne gukorwa n'isoni kuko ngutakiye, abanyabyaha bari bo bakorwa n'isoni bacecekera ikuzimu. Indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutse agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Uwiteka himbazwe kuko yanyerekeye imbabazi ze zitangaza mu mudugudu ufite igihome gikomeye. Ku bwanjye navuganye ubwira nti, nciriwe mu maso yawe, ariko ngutakiye wumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Mukunda Uwiteka mwabakunzi be mwese mwe. Uwiteka arinda abanyamurava, yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure.